abasinga yakunyirira abasinga yakunyirira omwana namuzudde abasinga yakunyirira mbonye bukatala namuzudde abasinga yakunyirira abasinga yakunyirira omwana namuzudde abasinga yakunyirira mbonye bukatala kutambula kulabo kudda kunyumya galo namusanga ngagenda usawala neresiko omutima negwekanga mutyabo neyecanga ngendagira mutuukeko nayagala ngomendage nga siriri naye ngato omutima gwogulaga kyeguliko musiwa balavu ne bwesika nendaba nga mpanetaaga kugendayo nate omuwala bwatuuka nantunulira otuuso nga simayiringa ayesaze kadresa akanyuma teekako obugato buli ku mulembe nakyusa kabina nakakankanya nga ne bwoba mugumu omutima gwo gukankana namuzudde abasinga yakunyirira abasinga yakunyirira omwana namuzudde abasinga yakunyirira mbonye bukatala namuzudde abasinga yakunyirira abasinga yakunyirira omwana namuzudde abasinga yakunyirira mbonye bukatala babadde banzala wansabye nti nno mundeke anti nafunye omwana mutatalyanga kumpeke mabebi yanguwa sembere no tweweke wabuseravuye kitosagala wekweke mulavu gyenina kati maze mponye nyonta mabebi sembera wano nfuneko wenkwata birungo by'omukwano gwo mabebi byatuuka kyova olaba ngomya kufule mazalo we namuzudde abasinga yakunyirira abasinga yakunyirira omwana namuzudde abasinga yakunyirira mbonye bukatala namuzudde abasinga yakunyirira abasinga yakunyirira omwana namuzudde abasinga yakunyirira mbonye bukatala
pativimba kugamba kumugamba no wafunye stika mulugamba kubisalo sikyalo sikyo yagala nkuwerawo sikwesome zisasula ziberawo yerudaweyo gye wali wekwesenga nfe kiravu kirabika nkulabyereti gwegwe mbadde nonya tugende nkuzudde
namuzudde abasinga yakunyirira abasinga